Government ya Uganda mbutongo lirangiride nti egenda kutongoza data wayo weina kubwa nanyini atumidwa National Internet Protocol Hearing Exchange bana Uganda banyumirwe mitimbagano eja teknolojia nga tebasumbuibwa. Ministro Mbezwe vya maulide iranga ya vunanyiswa kurunga miekwanga Godfrey Kabyanga Baruku bino ya vyo gede buategeze zanti chino chigenda kuyamba kono kukendeza kubei bana Uganda kubagulira data n'okuwona ebizibu bya data abadda yangu okugwako. Honorable Minister Kabyanga Baruku agamye nti bana Uganda data kubakozesa bwebamugula abadde asooka kwetoloola okuveeyo ku lukalu lwa Bulaaya ne mu nsi endala n'alyoka atuuka wano era nga kino kiviirako data ono okutambula akasoobo ne internet okutambula akasoobo okutuuka ku ssimu oba kompyuta abantu ze bakozesa.
Mugamba ndi data wamwa agenze oteka ko 12 within a second nga zigenze ndia kati abantu bano be MTN Airtel bachi sente zange bazitute kubanga data obadde onoonya ruti ya Kalimagezi munoonyi ebadde munoonya eyise wala so that's why kibadde expensive naye kati bw'oba omunoonya ojja kutwala akadde katono ate ojja kutwala rutu ntono omanyi bw'oba ogenda Kasese tosasula ngagenda Kyaliwajjala Wakyaliwajjala asasula 10 owa Kasese asasula 20 esatu.
Minister Kabyanga Baruku era ategeezezza nti kakano Uganda kefunye data owaayo era gwerinako obwannannyini amayengo ga internet ag'ebyempuliziganya ga kwongera okutereera.
Naye kati naffe tutaddewo enkola nti data wonna owa Uganda tujja kuba nga tumufuna ng'ali wano nga tutuyise mu ggwanga eddala. So exchange eno kwegamba bw'oba oyagala kusindika data wa munne kati bw'osindika data wa munne ng'oli nayo awo data yasooka kugenda Bulaaya ate nakoma muzeke ndi muzeke gw'olowooza nasindise data akoze ki atuuse asooka kugenda nayeetolola ate nakola ki nakomawo naye ekyo kintu kya sekendi musekendi toyinza kukimanya naye kati engole eno bw'osindikira ono data ng'oli wano mu Uganda ne data nga wa Uganda ajja kutuukira kuoli direct nga tayise walala.
Avunaanyizibwa ku by'ekikugu mu kitongole ekya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mayengo ga internet ekya NITA U Richard Obita agambye nti Uganda kano kefunye data owaayo tofaalidde n'ennyo ku Uganda okulaakulana mu mayengo ga internet.
Very expensive for us and I believe here that through this intervention we have our citizens are going to have a better service experiences in terms of connectivity. Now this inefficient routing creates unnecessary delays and of course inflates costs and with this infrastructure we will fundamentally of course change these delays in terms of provision of efficient services to our citizens and the users of internet within the country.